be my mom.
Oh my god, Bombo made my beat.
You know everybody fall in love sometimes. It's not about the golden shoes and cars. Ebintu by'omutima byandaza natwalira ddala emyaka. Ne bwefuna njagala nze nga nsigala noonya obwamu bwandazanga nze n'olumu nekunizanga abewaka bambuuzanga naye nga kyaterekera nsuno nkadda n'omuwabasinga kiwedde teddala nteredde kiwedde kanzine kiwedde nzikalidde n'ebyansava ntumyanze nzikalidde kiwedde nalisirawoza nti ndifuna omulungi nasimanyiza nti ndifuna omuwanvu nalisirawoza nti ndifuna omutefu nasirawoza nti ndifuna omulodi nalisirawoza nti ndifuna omulungi nasimanyiza nti ndifuna omuwanvu nalisirawoza nti ndifuna omutefu nasirawoza nti ndifuna omulodi omubiri guno gubanja omwoyo ne bwabere bunayira ndowooza oyo kamutwale kalabe ku bantu be Kongo mutwale kalabe ku bantu be Bongo Nairobi bagambye tujeyo n'abe Kigali abe Malawi mwana muleteyo ate Namibia kiwedde teddala nteredde kiwedde kanzine kiwedde nzikalidde n'ebyansava ntumyanze nzikalidde kiwedde nalisirawoza nti ndifuna omulungi nasimanyiza nti ndifuna omuwanvu nalisirawoza nti ndifuna omutefu nasirawoza nti ndifuna omulodi nalisirawoza nti ndifuna omulungi nasimanyiza nti ndifuna omuwanvu nalisirawoza nti ndifuna omutefu nasirawoza nti ndifuna omulodi you know everybody fall in love sometime not about the golden shoes and cars mutima mutari mukwano kubera mutima rucholo that's why everybody fall in love sometimes obwamu bwandazanga nze n'olumu nekunizanga abewaka bambuuzanga naye nga kyaterekera nsuno nkadda n'omuwabasinga kiwedde teddala nteredde